kuaga kimya miwani kubwa au cap. Kuongea na mjinga better talk to myself. Shaongelea maji mafupi maref. Shagongea mlangoni kwa kwa need help. Nyumba nayokaa, magari nayoendesha, nasaidia watu na watoto nasomesha. Custom made suit nashonesha, nalipa bili zangu na naishi bila pressure. Na kama unataka kunchimba chimba, mara sijua na tinga na vimba na ringa. Go ahead, sema uongo mna shida, mwanaume unako na wivu na uchungu wa mimba. Nashukuru bado kuna kucha fresh, hakuna noma, hakuna stress. Nashukuru bado kuna kucha fresh, just wanna think up for
the place. Nashukuru baba God ana bless, ana bless, ana bless. Amenipa nafasi ye. Nashukuru baba God ana bless, ana bless, ana bless. Nimetoka pabaya, bagala kufika maisha haya. Yeah, nimetoka pabaya, tuna bang bang atuna gabaya. Yeah.
Vitu nimesikia, vitu nimeona. Vile vitu nimepitia, vitu nimesikia, vitu nimeona. Sometime nakuwa bahati kupona. Maisha kugombania mpira wa kona. Remember back in the day ilikuwa noma. Tangue kichanika unashindwa kwenda kushona. Kuonekana sehemu ni shy. Proper high mademu ni dry. Now my name is up in the sky. I know you hate, I'm always go for ride. Nashukuru bado kuna kucha fresh, hakuna noma, hakuna stress. Nashukuru bado kuna kucha fresh, just wanna think up for
the place. Nashukuru baba God ana bless, ana bless, ana bless. Amenipa nafasi ye. Nashukuru baba God ana bless, ana bless, ana bless. Nimetoka pabaya, bagala kufika maisha haya. Yeah, nimetoka pabaya, tuna bang bang atuna gabaya.
Yeah, hey, yo classic.
They call me
touch, touch. Nothing but the best. Don't fake, don't hurt. Go count your blessings.